Sikio, sijamaliza habari. Habari ambayo inahusu bongo party. Hey DJ, wacha kudelay. Lete bongo beast ni dance na Kid K. Hey, madafu kama zisomi tu change dollar. Nazo zikikata ni sindikize bank teller. Ona dance floor, ona aroma na nigga. Napenda kiuno cha dema na cheza raga. Sela figi mkononi tozi kaja na siga. Bora kachala mjepu ye anavuta wida. Leo klubu imejaza sana, yani ni joto. Mine nasonga sana, Malik wapi mtoto. Goma ikala Latwiga ngoma ikalale mamboto.
Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Wate na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Wate na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die. Kwenye pari njoni wate tufu right. Mambo pempa tuji rusha mirani shai. Tutakamai solo sema Zaman tunawarusha kwenye bari. Kubandan, wengine washere na bari. Mamo geza nuzupate kuwa hai. Kwenye bari, basi hakuna masal. Munise Rico anajua higal. Wengine na madem, wengine menigam. Wanajirusha bari kwa wingi ram. Ram zam, rugged zam. Turuke wote kwani zam. Ndana pari njoni wote tuji mix na tufu right. Wote na tuji die. Ndana pari njoni wote tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die. Ndana pari njoni wote tuji mix na tufu right. Wote na tuji die. Ndana pari njoni wote tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die.
Bado tupo club yado. Napenda hii kapo banana nado. Lete kelele bas, lete na sogo. Yamaja lewa sana yani kazima kidogo. Vilo mganda tuki kimbandua anakuwa mbogo. Nje sister do kitangani mbona gogo. Spendi huu mtindo akula kutoa ndogo. Spendi demo mausi alafo pake mkorogo. Sasa bora kufika ama bora kutoka. Julize mwenye wetu jibu utapata. Tupo kwenye pari tunavinjari. Misos mitungi mikasi mina unashwari. Yani pari ya bongo inaindana na hali. Nenda twanga sikindi kasino mradi pari. Uwezi kuta asme uta sigara kari. Kama unashindwa bia kunywa gongo sio hatari.
Ndana pari ziki muna kuja hai. Ndana pari basi simlete nishai. Ndana pari tumalu building gun. Ndana pari
Isolo sing Mac Malik.
Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Wate na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Wate na tuji die. Ndana pari njoni wate tuji mix na tufu right. Tucheze na tuji die.
Another level. It's gonna be a party, y'all. Solo thing. Mop my league.